Nisamu Kana, Mutawi Yaku Timarame, Kere Horike Sanya to Rashidu, Inarigu, Taringe.
Kanin ahata yokan kalendari Gregorian in fayyada man kesar har guyya dalota gofta kenya Yesus Kristos su ka bajama jira ayyanni kun bakka dalota gofta Yesus kata te Bethlehem kesatis har ayyane famajira kanin ka bajajirtan maran bagattin singayejen sena guyya akan ilalen lubatas garahir o Germany tibilbile haso si senjira akasje
Duran Dulce, Ayana Gamachu Ante Evi, Ayana Misracho Ante Evi, Namota Via La Farajan Hunduman, Bagagamadanin Jeda, Misrachon Kulim, Don Dumata Kadagamu, Kanafa Yanukun Ayana, Telachugo of Ta, Jesus Christos, Jedame, Ergamatu Dubatewaikana Numitin, Ergamani in Sodatina. Kuno ani misracho gammachu gudda esinittani mao kunisi sabahun tumafi kantauda harra mandera dawititti fayisani sinif alatera inimo Kristos gofti chajada kunin erga guya kanaf kenname sabahun tumaf kenname sabatokko dubautu untainim kanaf ayani kun ayana gudda da Ayana kana baga gesani jeda namota kenya donduma kan jirani fafacani biorma kesa kan jirani biyasani kesa kan jirani akazuma mo rakina gara gara kesa kan jirani ukubsatota ukubisan kabe kan chisani waidu akan yadani in sodatina eni jedu kun sagale chima sagale misrachoti akazuma zimbo Hali nama soda chisu viya kenya kesa danutu jura amma yoti kan agamu. Hala soda chisa kana kesa namoni kanda of maman jiru, kan namas maman jiru. Rakina kashiku ni rakina sammuti wanta evi. Sagalen ku sagale, chima sagale in soda tina jiru kana ergaman kanime. Ayana kana afkantau kana harra kani ayane fannu harra. Mandira dawititti fayisan isinib dalatera mujedu kalisin fayisu jira wante fi hiso datina eda.
Asirati luba tasgara waayen alachu sa arara jalala wana kazi ojjini ni wanti wal kabatu jira?
Eye jira male ayyani alachu gofta ke Yesus Kristos nagafi deduwa. Nagani mwanun duma wafesa kakabu beka madan arara fi deduwa. Duryamu mana sagada kesatti ayana kana ayane fannu namoni wallo la nijirani le ada walda banijirani wulitmar mani naga wal gafatani wal yiftisu iddod ifamu njiru kana nagan kan bu udanda u iddod ifamu njirre nagan njiru do namundum tu kan sa kan mata sati yadu kan ofi sati du yadu nagan jirachu danda u sabike nyas karawul dumana gabar bada Wanta efi amma kani biya kenya kesatti dagamu namoddo sati bukka ajira namni manasa ratti gubani nama ajjesun jira nagan bora ajira kanaaf sabni keenya waa'ee ayyaana kanaa yommuu yaadu walii dhiisuun akka jiru hubachuun akkas haa ta'u. Kan ammoo gochuu kan inni danda'u tokkummaadhaan ka'ee waaqayyoof sagaduu, dhugaadhaan dubbachuu, dhugaatti amanuu, isa kan kootu caalaa anumatu hundumaa danda'a isa jedhu wal gorsuudhaan, walitti himuudhaan, wal deebisuu malee walirratti ka'uudhaan nagaan hin bu'u. Kan koo caala jechuudhaanis nagaan hin bu'u waan ta'eef sabni keenya biyya keenya keessa kan jiru kana hubachuun baay'ee barbaachisaa yeroo ammaa yeroo murteessaadha. Ayyaana kana yommuu ayyaaneffanne akkasumatti nyaannee, dhunnee, gammannee deemuu qofaa otoo hin ta'in ayyaanni kun wanta of keessaa qabu gaarii goonee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo garaa garaatti ayyaanni kun muka jiidhaa fuudhanii dhaabuudhaan, muka meexxii dhaabuudhaan, nyaata garaa garaa qopheessuudhaan, uffata garaa garaa uffachuudhaan hin ayyaaneffama. Kuni seenaa isaa keessatti isa caalaa miti. Inni caalaan waan hundumaa dura nagaa barbaaduudha, walitti araaramuudha, araara kan fidu immoo yaada keessatti qabatanii adeemuudha. Malee mana sagadaa dhaquu qofaatu kana gargaara miti.
Lubaatas garaa hirphoo deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
Isiniifis ayyaana gaarii haa ta'u. Nagaa waaqayyoo.
I'm gonna need you.